kakati munange tubadde tuchali eyo Shema ne Bushenyi atenga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ali mu bitundu ebyeruweere eyo ategeezezza nti nze gwe mulaba wano ndi wa National Unity Platform era nja kutuuka ko buli munnayuganda ne wensanga ebizibu ebyenkana ki nja kutuuka buli wamu okulaba nga mbasaba akalulu agambye nti bannange ebitongole by'ebyokwerinda kye binkola tiyagasi gwenywedde sikupala bwabataba bamugambye obaina bweka ebidomola bya tiyagasi nga bimeka abadde katikamu luweero mu kunoonya akalulu era n'ategeeza nti ajja kulwana bwezizingirire okulaba nga abantu bafuna obubaka bwe
ekindese wano nze nimu kristu we mukama wape yesu kristu ng'agenda yatulagira timugende mu mawanga gonna mugende ku buli muntu gwekikwatako mumutuuseko obubaka buno mu musango mujja kuba mugwejjeeko buli bagusinzeko yagala bagambe ebigambo bino mu abaana ba Buganda ti nze ng'omuntu siina maanyi nze ng'omuntu ndi mu bulabe bw'amaanyi naye nkola buli kyensobola era ŋŋenda kola buli kyensobola oba bankubye tiyagasiekanatya oba bambenye magulu oba bulaze bujuti okutuuka ku buli muntu mutuuseko amawulire gano bwalisalawo ye okusigala nga muddu buli bagusinze ye
Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwatyo n'asuubiza abantu nti ajja kola kyonna ekisoboka singa bano aba bamulonze ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okubaweereza bo be bakama be era abasabye bannange munnonde tukyuse ku bukulembeze
abantu abatubye abantu abajja kuno base bajja okwokya nga tebamanyi na makubo nga bakitaffe ne bannyaffe be babalagirya nti yita wano tubakweze mu Kapanga tufudde ku lwabwe kaakati be batugobye ku mataka gaffe be batusiza obwavu buli wetuyise mulaze nti muwagira enkyukakyuka naye njagala okubasaba baganda bange guno obuwagizi tubukyuse tubufuule obuwanguzi kino okusobola okukikola baganda bange nga ffenna twewaddeyo ne twekolamu omulimu nekitabeera kinyumu nti bobi aze ne tuntamikira bobi bobi bw'agenda ne tudda ku bya bulijjo